tugenda kudieni eye bensalawo baddala wakuuma ekyama. Ntuuse muzzukulu wa Naworofu, njagala njatule ekyalema abasajja abalala. Ngambye muzzukulu wa Walusimbi, njagala nnyanja ekyalema abasajja okwanja. Waliwo ebigambo mu nnyumba muno bye nzize mpulira, ngambye tebyanjuza. Mpaka lwe naloosa jjajjange nga twalula abaana ne nfuna akaseera akazibu. Bakubaana omusanvu mu nnyumba muno, wasigadde bana ne ntemuomulanga omuzibu. Kale ne bw'olaba ntamuuse, nnya bonna loose bubi, famire ennino gitereeza. Sikulwanga baana bandeega bati benka basanira abaana b'abasajja abalala. Twafunye omukisa mu ggwanga wano, baatuleetedde ebyuma bye tuyamba okumanya. Tugenda ku ddyeni eye beesalawo baddala wakuuma ekyama. Abaana mbatwala ku ddyeni eye beesalawo baddala wasobya okugulu. Tugenda ku ddyeni eye beesalawo baddala wakuuma ekyama. Abaana mbatwala ku ddyeni eye beesalawo baddala wawuuba embaliga.
Kiki ekikuwowogganya sebbaale? Mwami nze wantamizza omwenge, buli lw'okugombako n'otabuka. Kati wulira bw'ologoota nang'otunula, gavumenti wali tujunye munnaffe, n'owera wala gy'oba mbidomola. Eby'abaana by'ebiki by'oyogera? Ani abayombera oyo nnyini bo? Kirabika onoonyezaawo ngobera. Oba wantamwanga ngenda, nze abaana bange bajje mbye ekisibu. Twala pulaani ze ez'enguudu, ebyo eby'eddyeni ebyogamba babireetera ab'abenzi. Ndowooza nange kyekitiimu ombalira, wabula fuleeda likooswaza. Tojja batwala mu ddyeni ngayidda nzaala. Oli musajja oza ddyeni abakyala twajjirwa ddyeni ddyeni
Mukyala ensonga gye nnyanjudde wandigijjeemu okwewaka kubanga ezitowa. Ate era nkusaba ongenderere, nza nkisipapa ebintu byange byekenneenya. Abaana luwama ne zaawedde okuvaako by'empulira kyandeeta okubeekengeera. Ate nga bwe nzijjukira enzija yaabo etubazaalidde esaayina bulungi mirembe. Wadde emirimu gyambuubanga naye nga lw'enkomawo sebakakibooka enjuuka. Naye olw'emivuyo gy'abakazi mmwe naawe gy'owulira kyandeeta okwenoonyereza. Ate nga bwe ntunuulira zaawedde engeri gy'amaguka asizaalanga mwana mubanda. So nga ne lubwame yeeboneza ng'omwogerako abo ku kyalo byewuunyizibwa. N'olwekyo tugenda ku ddyeni eye beesalawo baddala wakuuma ekyama. Abaana mbatwala ku ddyeni eye beesalawo baddala wasobya okugulu. Tugenda ku ddyeni eye beesalawo baddala wakuuma ekyama. Abaana mbatwala ku ddyeni eye beesalawo baddala wawuuba embaliga.
Wabula nkwewuunyisa sebbaale, okwesigama ebyuma olimba. Nze mukyala wo n'onkuluka, nga nze kazaala baana olimuka. Watya nga nkisazeewo ne tugenda ku Uganda enejjudde abafere? Obanga waliwo atanjagala n'agenda abuzaabuzaawo ensonga. Jjukira abaatugambako n'omusawo eyali assente z'omulwadde omuzibu, yeefuula amukebedde n'alimba. N'owa ddyeni onaasobola, tojja batwalayo tonkooya. Bonkwatira akubaana ntabuka, zaawedde gw'oyogerako yakwambala. Na buli amulabako eyakinyumya, lubwama yakutwala mutwe n'ebitege. Ddyeni esinga awo ya ngeri ki? Tojja batwala ku ddyeni ndayidda nzaala. Buli musajja woza ddyeni abange twajjirwa ddyeni
Mbwe kibanga ekyokufaanana n'abaana kwe mba neesigama okwesiga mukyalo olimba. Abantu bangi bensanzeeyo bwe tufaanagana so nga tetugatta musaayi. Buli musajja awandyegaganudde bw'okebeza abaana famire iyo kigiyamba. Mwekyo ne bazamuzeeyi Kakooza ne maama w'abaana weebale wafuuka omuzira. Ngambi neba za muzei kafuza ne mama wafati ya bawali kakoke buma Sabale nda ila jajangi buga na bani chubake mizango ginda Kasika zomu anumu kastrabe ranga wange wa mtumbwe Tukenda kudieni yewe sara uva dara wakumechama Habana matwala kudieni yewe sara uva dara wasobi ukuguru
Choja matwala kudieni Ganzeni na batala andaira Elangu kakasi zanti wako Yenze singa dieni
Tukenda kudieni yewe sara uva dara wakumechama Mboga na dieni eche chibati kakasa dara walete mifuyo
Choja batwala kudieni Nganze mazime ya bayonsa Era kole mende koka misibe Nabana bange na mbedi
www.ugandanmusic.com